bakunzi ba radio y'ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose mutwumva haba kuri radio kuri mudasobwa no kuri telefone zanyu zigendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Abatumva mwese mbahaye ikaze mu biganiro byacu uyu munsi. Ikiganiro muri sanga mwagiteguriwe kandi mukigezwaho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri mu Rwanda.
Etienne Karekezi ndagushimbiye kuri uyu mwanya mu kiganiro muri sanga mu buryo navuga ko budasanzwe ku ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uyu munsi rero mwemeye ko radio y'ijwi rya Amerika yimurira studio zayo mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali muti kubera iki rero muri ibi bihe isi yose ihanganye n'icyorezo COVID-19 turareba ku ngaruka byagiye bigira uko abantu bagenda babyitwaramo twebwe rero ku ijwi rya Amerika muri uyu mwanya mu kiganiro muri sanga twahisemo kureba abahanzi ariko abahanzi wenda batihangira ahubwo basubira mu bihanga ngano bya bagenzi babo bababanjirije bashaka gutera ikirenge mu cya bagenzi babo. Niyo mpamvu twahisemo gahunda izwi nka karaoke. Karaoke by'umwihariko ni uburyo bwo kugenda abantu basubiramo ibihangano byabo. Nkuko nari ntangiye rero ikiganiro mbabwira ko turi ijabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ndongera nisegure ko by'umwihariko nkuko mu bihe byahise mbere y'icyorezo COVID-19 yuko cyaduka mu kwisi hose ndetse no mu Rwanda. Mu Rwanda nkibutsa ko cyadutse ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2020 nibwo umuntu wa mbere yagaragaye mu Rwanda. Ibyo byagiye bigira ingaruka bigatuma hari gahunda zitagenda uko bikwiye. Ku bakurikije ijwi rya Amerika nkabibutsa ko ikigo cy'igihugu cyibarurisha mibare cyaraye gitangaje ko by'umwihariko ubukungu bw'igihugu bwamanutse kuri 12 n'ibice 4%. Iyo tuvuze ubukungu bw'igihugu ntabwo ari bya bintu umuntu yavuga ngo mu bucuruzi mu biki, akantu kose burya kagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu duhereye kuri iyi karaoke. Niyo mpamvu rero tugomba kumenya abakoraga ibi babayeho bate, bazabaho bate igihe iki cyorezo cyaramuka kirangiye cyangwa se cyakomeza gutya. Muri uyu mwanya rero nkababwira nti tujye kuganira kuri iyo gahunda ya karaoke. Karaoke rero muri Gasabo ijwi rya Amerika yahisemo kureba abantu babikoraga by'umwuga n'ubu biteguye kuba babikora. Ariko reka dutangire muri aba batumire bacu ubu turi mu rugo rw'umugabo n'umugore, mbasaba ko batangira bibwira radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga. Ariko nanone muri kwa kwisegura nkabwira abakurikira radio ijwi rya Amerika nkuko byari bimenyerewe bwa mbere ko bajyaga bahamagara bakabaza ibibazo abatumire bacu bakabasubiza, ubu ntabwo biri bushoboke buriya no kubyemera uko biri kuko nacyo twakora ku cyorezo COVID-19. Reka ntangire nsaba aba dukurikiye mpereye ku mugabo watangira yibwira abakurikira radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane, nitwa Yakare Wenceslas ariko nk'umucuranzi bamenyereye cyane nka Rickson.
Reka mbaze na madamu.
Murakoze cyane, nanjye nitwa Nyirandashimye Konsole nkaba ncuranga acoustic.
Ukora kuri gitari?
Yeah.
Gute? Okay. Reka tutangire rero ikiganiro mbabaza nti iyi gahunda yo kumva ko mugomba kwicara mugasubiramo indirimbo z'abandi bahanzi icyo gitekerezo cyaje gite duhereye kuri Bwana Rickson.
Murakoze cyane kuba twasubiramo indirimbo za karahanyuze no kuvuga ngo navuga ko ari ubuvuke kubera ko ni ibintu bya byaratugiyemo kuva kera tukagenda tubikora tutaramenye ibyari byo ariko bikaza kugera nyuma tukabona ko urugendo rwacu rw'umuziki ruzibanda mu kugira ngo tujye twibutsa abanyarwanda bose n'isi muri rusange ibihangano bya karahanyuze.
Karahanyuze na kakera?
Yes, ni karahanyuze dukora indirimbo. Iyo tuvuze karahanyuze ni indirimbo ziba zararirimbwe kera, rero tukongera tukazigarura ubu ngubu haba inyarwanda ndetse nizo hanze yarwo.
Wowe icyo gitekerezo cyaje gute?
Karahanyuze ubundi impamvu tuzisubiramo na abantu baba baratubanjirije indirimbo ukabona ko ari nziza cyane tukazikora tugira ngo tuzibutse abantu batazibagirwa.
Igitekerezo buri wese udukurikiye kuri radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga ashobora guhita atekereza reka mbyite ikibazo. Kubera iki umugabo n'umugore muri karaoke? Rickson.
Ambo abantu benshi babyibazaho, benshi cyane babyibazaho bakanabitubaza ariko turabasubiza. Mu rugendo rw'umuntu kuva avutse habamo kuba ku rugo. Rero twebwe wenda mvuge ku ruhande rwanjye kuva mbayeho kugera nkuze igihe cy'urukundo cyaraje ngiye kurambagiza nisanga ndi kurambagiza umunyamuziki mugenzi wanjye.
Biratangaje mwahuriye hehe?
Twahuriye mu muziki urumva njyewe n'ubundi mu nzozi zanjye nifuzaga kuzabana n'umunyamuziki. Buriya icyo ushaka kuzaba cyo nubundi uragitegura. Nge numvaga ko ngomba kuzabana n'umunyamuziki kugira ngo bizamfashe kuguma mu muziki kuko nawe ukundaga. Nuko rero nisanze nubundi twahuye nkuko numvaga mbyifuza.
Rickson nka kubaza ikibazo nti iyo mujya gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi bikorerwa hehe by'umwihariko ahamenyerewe ni mutubari ahandi ni
bo ubusanzwe bimenyerewe haba mu tubari mu mahoteli ndetse no mu birori bitandukanye urugero ubukwe aho bavuga bati wenda akagambagiye aririmbaga cyangwa nta kuntu mwaza mukahatubera ariko nanone no kumbuga nkoranyambaga naho birakorwa cyane kuko abantu badusaba kuba twabagezaho ibyo bihangano ni benshi batandukanye haba ku mbuga nkoranyambaga turabikora naho ngaho mu tubari no mu birori bitandukanye n'amahoteli. Yego
ubu rero aho ngaho mu mahoteli no mu tubari muvugana mute kugira ngo bamenye ko mu bishoboye bigenda bite mbese iyo gahunda yo kugira ngo uhure na nyiri hoteli bigenda bite cyangwa nyiri akabari cyangwa nyiri moteli?
Ahanini habaho kurambagizwa uwatubonye ducuranga ha cyangwa se uwatwumvisha ducuranga neza ahangaha araduhamagara akavuga ati iyo serivisi yanyu nange ndashaka kuyitanga haba muri hoteli yanjye cyangwa se moteli cyangwa se akabari. Icyo gihe tukumvikana ku kijyanye n'umushahara cyangwa se amasezerano tukaba twakorana contract cyangwa se tugakorana mu buryo bw'ubwizerane tugenda tucyura amafaranga nubwo twaba tutasinya amasezerano.
Ndumva ni igikorwa umuntu yavuga kibatunze umunsi ku wundi?
Yego.
Cyangwa cyabatungaga umunsi ku wundi
cyane pe. No kuvuga ngo haba mu busore bwanjye n'ubukumi bwa madamu twabikoraga nk'umwuga rero tumaze guhura n'umwuga ku buryo kugera aka kanya nta kindi kintu dukora uretse umuziki kandi biraduhagije.
Mwibanda ku ndirimbo bwoko kimukurikije wenda nabo mucurangira?
Twibanda ku njyana iyo ariyo yose ya kera ariko nanone kubera ko tuba tuzi indirimbo nyinshi cyane tukongera tugaha urubuga abadukurikiye kugira ngo badusabe indirimbo bakurikije nizo bagiye bakunda kera.
Yego. Reka tujye kuri madamu. Madamu uri gucuranga uba ubona aba bakurikiye bibanda kuzihe ndirimbo ku buryo uvuga ngo wenda iyo bayisabye nawe uyibonamo ubona bibanda kuzihe ndirimbo?
abantu benshi bakunda kwibanda kuri zino ndirimbo za karahanyuze cyane
inyarwanda cyangwa inyamahanga
ni inyarwanda cyane kuko abantu benshi bakunda kudusaba indirimbo nyarwanda nizo bakunda kwibandaho cyane inyamahanga ziza gakeye
ariko bagakunda z'urukundo we
kubera icyo ubona ari z'urukundo batajya kuri politiki cyangwa handi hose
mbo ahanini bakunda kudusaba indirimbo z'urukundo natekereza ko wenda urukundo buri muntu wese ararugera ariko nange sindasobanukirwa mu byukuri bakunda uturirimbo tw'urukundo ahanini 90% usanga basaba karirimbo k'urukundo abenshi pe
ngaho ishyiriraho abakurikira radio ijwi rya Amerika
reka wenda dutangire tubashyiriraho karirimbo hari umugabo abantu benshi bakunda kudusaba bitaganye yo mugabo Firemo ndakeka ari we twareba nko mu ndirimbo zereka tubarebera karirimbo wenda kitwa Munsabire tubanze tugacisheho ariko nanone abantu badukurikiye tubifuriza kuryoherwa
turi no muri weekend
baryoherwe cyane kandi turabakunda his voice turabakunda dore ko ari nako itsinda ryacu ryitwa
okay yego ubwo turaza kurigeraho naryo mutubwire impamvu mwarise
yego yego
sako turi muri karagoka ariko by'umwihariko ni mu kihe icyorezo COVID-19 gikomeje kuzambya ibintu byinshi hirya no hino mu gihugu nk'uko natangiye mbivuga by'umwihariko nk'ubukungu bw'igihugu bwagabanutseho 12.4% nkababaza nti ubu ngubu tumvise indirimbo Munsabire ya Bwana niyo mugabo Firemo kugira ngo muyumve muyisubiramo nka kangahe
bo urebye
mufata igihe kingana iki kugira ngo mumenye kwicuranga mugisubira mu majwi yayo nubwo wenda atari ijana ku ijana bigasangiye kingana
kugira ngo dukore indirimbo koko by'umwimerere wenda tugerageza kuba twayikora neza nkakurikiza noneho n'uburambe dufite mu gucuranga haba nge na madamu indirimbo iyo tuyicayeho ibyumweru bibiri tuba twayifashe incurango yayo ndetse n'uburyo iririmbwa ariko tuba twagiye tuyitaho ku buryo mu byumweru bibiri nibura turi gukora inshuro eshatu mu cyumweru ikindi gihe bari kwakunda uburi kumwe na madame wenda turi kumwe mu gikoni tukajya dusubiramo amagambo tugira gute ariko byumwe hari ko gatatu mu cyumweru tukaba twafashemo inanga tukayinyuramo
yego okay reka tujye noneho byanze bikunze iyo umuntu akora ikintu abakeneye no kumenya ikinjira icyasohotse mwebwe mutakaza iki muri bigusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi bo hambere mwinjiza iki by'umwe hariko bitewe n'ababahaye icyo nakwita isoko kugira ngo mubaririmbire mukurure n'abakiriya mu bindi bihe bisanzwe uretse iki cyorezo covid 19 cyabivanze
ni ukuvuga ngo tugira ibyo dutakaza iyo turabitakaza urumva haba kugira ngo tubone indirimbo bidusaba interinete niyo n'amafaranga iyo tujya gukora bidutwara ama transport ni nabyo no bushobozi bidusaba
amafaranga y'urugendo
mbese nibindi bitandukanye kugura amagitari gusimbuza imirye yindi
na synthetizer cyangwa piano nuko twicaye imbere muri staro
iwawe yes iyo tubicuranga bikenera umuriro urumva ko byanga bikunze natwe bidusaba hari ikiguzi bidusaba
yego tujye kukinjira rero
bo ikinjira nacyo kirinjira kandi navuga ko sinagitoya kubera ko nkuko twabivuze ko kuba dukora umuziki bita ntangaruka tubibonamo ikinjira kirinjira urumva wenda n'urugero reka tuvuge covid mbere yuko iza
yego
twacurangaga umuziki kuva kwa gatatu kugera ku cyumweru
hafi cyumweru cyose
hari ahantu hatandukanye wenda nshobora kwa hari kwa gatatu no ku cyumweru twacurangiraga Nyabugogo mu mashyirahamwe mashya bitamo
okay
muhunda mahoro
eh
noneho kwa gatandatu no ku cyumweru tugacurangira Inyamirambo aho ahitwa muri Stella Pub noneho kwa kane tugacurangira ku muhima muri moteri yitwa Peace and Grace
buri hombi se cyangwa buri hamwe mugenda muba mufite amasezerano bigenda
ye tuba dufite amasezerano ariko hari hamwe tuba dukorana mbese uko tugiye tugacyura amafaranga n'ahandi tukagira amasezerano mbaye nk'ubivugaho gatoya wenda aho twacunaga kwa gatatu no ku cyumweru Nyabugogo nge na madame mu cyumweru twabaga tuhakuye 180 no kwa gatanu no kwa gatandatu muri Stella Pub iyo minsi ibiri nayo nge na madame twabaga tuhakuye 180
aho mwakuraga 180 birumvikana ko jibura mu kwezi ni 320
yego noneho ku muhima naho icyo gihe mu cyumweru twahakuraga 440 nge na madame twahakuraga umunsi umwe ayo yose rero wayateranya ugashyira hayo ubukwe wango iyo tugiye gucuranga mu bukwe twe tugendera ku giciro kiri hasi iyo ducurangira umuntu gusaba no gukwa atwishyura 300 twacurangira umuntu muri reception gusa mu kwakira abashyitsi n'abageni ni 200 tukongeraho amafaranga yo gukodesha sonorization tugira bya ibyuma bifasha abantu mu birori ubwo rero ugasanga yateranyije nko mu kwezi ugasanga ari kukabakaba muri 600 cyangwa na
ndumva n'amafaranga nanone utavuga si make ariko si na menshi ariko nkahita numva yarababesheje
cyane pe kubera ko muri ayo mafaranga kuva twabonana na madamu twakoze ibikorwa byinshi haba mu kugura ibyuma by'umuziki bitandukanye twabikoreye mu bukwe turabyara ku buryo budufite abana b'impanga bari kugera mu mwaka n'igice kandi nta kibazo bigeze bagira ukugeraho corona yaziye
okay tugiye rero kukuvuga ngo corona yaraje ariko none urabona ikintu abantu bose bazi by'umwihariko mu Rwanda nta tubari n'amahoteli nabwo ni mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu no kuzahura ubukungu ubu ngubu umwe mubayeho umute noneho kuva ibyo byose byaravuyeho
tubayeho nabi ntago nabiguhisha kubera ko kuva covid yaza kuba utubari amahoteli afunze amamoteli ibintu byose bigendana n'umuziki aho umuziki wakorerwa bifunze twe noneho byaje tumaze kwezi kumwe tumaze gukora ubukwe nokuvuga ngo
mwebwe ntago mwagonzwe na yamabwiriza yo COVID yo kuvuga ngo urinjira iwanyu arabanza kujya kwipimisha
byari imbere yaho ntago byigeze bibaho kubera kurumva twakoze ubukwe mu kwa kabiri ntago ibyo kuvuga ngo uje mu bukwe ari ipimisha naye ariko kubijyanye n'imyinjiriza yayo mafaranga no kuba COVID yaraje tukimara gukora ubukwe urumva byaje nta kintu kinini twateganyije noneho ibiza no gukurikira no kuba ntaro nta bantu twigeze tubona bita kubahanzi ari nabwo najyaga nicara na madamu akambira ariko se nubwo tuba mu gihugu ntago se bajya bamenya ko abacuranzi babaho kubera ko habaye COVID kiza baravugaga bati banyakabyizi nta kuno twafasha banyakabyizi nyamara twebwe akazi kacu gashingiye kuri weekend
mwebwe ntarugo muri banyakabyizi
ntago turi banyakabyizi twebwe dukora muri weekend gusa nta hantu na hamwe twigeze twumva umuntu anavuga ati se ba bantu babayeho bate ubwo rero tubyakira uko tubibonye turavuga tuti nta kundi niwe umuntu yaryaga kabiri ku munsi ukarya rimwe nabwo ukarya ntuhaga ariko akavuga uti ntago ndiyahura
ari cyo namwongera
yego
je njya nkurikira televiziyo nkumva abanyamagare baburana bati mwanze kudufungurira abamotari mwumva gukuntu muri COVID babaga bati mudufungurire mu byukuri wumvaga ko nyine ari abantu akazi kabo karazwe kandi natwe mu byukuri tukaba twarakoraga akazi k'abanyamuziki karazwe ugasanga ariko kuva COVID yatangiye ntago ne numva n'umunyamakuru cyangwa wenda nka bano bafata ibyemezo wenda bafati wenda abanyamuziki turanabihanganishije wenda mube mwihanganye wenda tuzabafungurira gutya imipira iravugwa ibiki ariko ntago ne numva bavuga ku muziki icyo kintu njya nicaranga
ushobora kuba ufite amakuru make kubera ko haraho nahoze nsoma bavuga ngo abahanzi bagiye kongera kubafasha nabo kubera ko ngo bagizweho ingaruka n'icyorezo COVID 19 cyangwa wenda n'ikibazo cy'icyo cyiciro cyane cyo muri karaoke bimeze bite
bo abahanzi ibyo byagiye bivugwa nka mbere bavuga ati barabafasha nk'uko n'ubundi bavuga barafasha n'abandi ibyo byabagiye bivugwa ariko nkatwe navuga ko twe tukiri mu rugo kuko nubundi niba tugifungiwe bagiye batanga nk'imfashanyo nka leta igafasha abantu bakiri mu rugo nubundi abahanzi ntago twavuga ko ubungubu hari akazi dufite ubu rero nka leta gicyo numva nakwifuza nuko yakongera ikareba ko hari ibindi byiciro by'abahanzi abajyaga babyina urabizi ukuntu nk'inganzo ngari abana bagenaga bagakorera amafaranga ugasanga umuntu arahembwa mu 300,000 ku kwezi ibiki ariko ukumva ntago
ariko nanone hari n'ikindi ukumva ngo hari ikintu wenda natwe twagira inama wenda leta hari ikibazo cyo gutandukanya ibyiciro by'umuziki iyo bavuze abahanzi mu Rwanda bagizwe ingaruka na COVID
mushobora kutibona
no kuvuga ngo bahita babona Knowless bakabona Bruce Melody n'abandi
mwe mushobora kuba mutazwi
twebwe no kuvuga ngo twebwe turabacuranzi n'abaririmbyi bo rero bavuga abahanzi sibyo ugasanga uretse wowe wenda turagushimira Eric kuba unadusuye nta wundi muntu twigeze tubona anavuga aho ngo ari kubundi abacuranzi bimeze bite iyo bajya kuvuga bavuga abahanzi nyamara abahanzi ni wa muntu uba utanashobora no gufata igicurangisho ngo acurange n'urugero abahanzi benshi ntago bashobora kwicurangira ariko twebwe dufata ibicurangisho tugacuranga nta hantu twe twumva bavuga bati aba bantu bimeze gutya
ubwo itandukaniro ririhe niba ushaka kugira ngo abakurikiye radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga babashe gusobanukirwa
no kuvuga ngo hari ibyiciro bitandukanye by'umuziki hari abaririmbyi
yego
banahanga indirimbo aribo bita abahanzi abandika nabo baza ku ruhande sibyo hari abaririmbyi hari abanditsi noneho hakaba n'abacuranzi sibyo
nta wabikora byombi cyangwa byose
hari ubikora byombi ariko ababikora byombi ni bake cyane ku buryo muri uru Rwanda ndetse no ku isi yose hari abantu be umubare munini w'abacuranzi ndetse n'abaproducer abo bita abaproducer batunganya imiziki nyamara biragoye kubona umucuranzi umuririmbyi abo bitwa twita abahanzi bikoreye indirimbo muri studio akagenda kicara akavuga ati ngewe indirimbo ninge nayitunganyije ninge nabigize gutya oya ahubwo ni ibyiciro abacuranzi abategura ibihangano ndetse n'abanditsi n'abaririmbyi ugasanga rero twebwe bagiye kuvuga bavuga produit final gusa agatabaho ngo umuhanzi akitwa wa muntu waririmbye ariko ntihasubizwa amaso inyuma ngo harebwe uwatunganyije indirimbo uwacuranzemo gitari urumva ugasanga ntago biratandukanywa neza.
Okay, ubwo tukiri mu kiganiro muri isanga kuri Radio Ijwi rya Amerika tureba imibereho y'abamwe mu bakoraga indirimbo za karaoke cyangwa mu basubiragamo indirimbo z'abandi nawo ni umuhamagaro ku ruhande rumwe. Deka noneho ndongere nsabe ubwana Dickson na Madame Consore muduha kandi karirimbo kuri Radio Ijwi rya Amerika muri weekend buri wese yiyumvemo ubwo ndongera mbabaze ibibazo bishingiye ku ndirimbo muragenda muduha cyangwa nuko ikiganiro kiragenda kigenda habibutsa ko ndi Eric bagira ubusa ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane bwana Eric
mukamugiye kudushyiraho iyi heno ndeho
bo reka turebe none se Edeka mbaze madama atubwira karirimbo kandi twashyiraho
kwa bacurangira iyindi mwana nakunze bariyo tubakorera nake
kubera iki uvuze mwana nakunze
nge ndayikunda cyane kandi ubona n'abantu benshi tugicuranga barayikundaga cyane kwidusaba
ugiye icurangira umugabo hano mu rugo iyo mwicaye mwenye
turayicuranga tukishima rwose turayifatanye ntago nyiririmba njenye
okay nezere kwa kuri radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga nabo baryohewe by'umwihariko abakunda indirimbo za kera cyangwa se karahanyuze cyangwa abavuga karatunyuze nkababaza rero by'umwihariko musubiramo indirimbo z'abandi bahanzi ariko zitari izanyu ntabwo bishobora kubatera ikibazo hagati y'abazihanze cyangwa se n'abatakiriho imiryango yabo mwebwe mubisobanura mute
bo no kuvuga ngo iyo dukora izi ndirimbo ntago tuzikora tuzita izacu. Iyo tuzisubiramo dusubiramo ari z'abahanzi bandi, ntago tuzisohora ngo tuzishyire ku makasete cyangwa ku masede ngo tujye kuzigurisha, ahubwo tuzikora mu buryo bwo gutaramira abantu, ku buryo n'abanyiri bihangano abakiriho bavuga bati mukomerezaho. Kubera ko nta hantu ushobora kujya ngo usange twavuze tuti iyi ndirimbo ni ya His Voice, oya, ahubwo tubikora igihe turi gutaramira abantu, tukabataramira muri za ndirimbo za karahanyuze rwose nta kibazo na kimwe pe.
Wagumya kuvuga His Voice, ndabona ku rukuta hari igitambaro cyangwa se igipapuro cyanditseho His Voice, ndabona gitari, ndabona piano. Kubera iki ayo magambo? Na magambo y'icyongereza
aranga rero itsinda ryacu. Itsinda ryacu ryitwa His Voice,
ijwi rye
cyangwa se ariko nyine ubwo biba byarabaye izina ni His Voice. Rikubiyemo ngewe na madamu, tukagira noneho hari n'abandi badufasha harimo nk'umusore witwa Petero. Kubera za mpamvu za COVID ntabwo yabashije kuhagera. Tukagira n'undi mukobwa na ucuranga ingoma nawe yitwa Reini. Ariko noneho muri rusange His Voice Rwanda ni itsinda ryacu. Yego, no kuvuga ngo umwimerere wacu ni karahanyuze. Ariko nanone izo dutegura nkuko haraguru twe twabivuze, iyo ukeneye kudukurikirana umunsi ku munsi ujya kuri YouTube ugasura His Voice Rwanda, yanditsemo His Voice Rwanda, bitubone ibikorwa byacu. Tunashishikariza abantu ko ushobora kujyaho agakanda subscribe akajya dukurikirana, nabwo rwose yabatanze umusanzu mu gushyigikira His Voice. Yego,
iyo ugiye gucuranga urabizi ko si wowe wa mbere wacuranze, nturi n'uwa nyuma, hari n'abandi bazacuranga. Akarusho kawe kuri gitari wavuga ngo abaje wenda mu kabari cyangwa muri hoteli mu bukwe bashobora kuvuga ati nyamara uriya muntu natwarana nimero ya telefone nkazamuhamagara nanjye nkazamuhikiraga, nakahe
akarusho kanjye kuri gitari? Gitari njyewe mfite uburyo nyicuranga, uvuga ngo kuri gitari bakoreshaho ibintu byinshi. Nkanjye nkunda gucuranga nkoresheje, hari ugukoresha mediator, hari gukora amagarataje cyane, ariko njyewe ngira hari garataje yanjye numva nge nihariye kuri njyewe. Usanga nyine nubwo abantu bacuranga gitari biba bitandukanye, ushobora gucuranga gitari ariko mudafite intuzi imwe, mudashobora kuyicuranga kimwe, njye garataje yanjye mba numva yihariye kuri njyewe.
Nkabaza rero ibi ni ibintu by'abagwiririye, uretse wenda kubikunda mwarabyize mu mashuri nkuko umuntu ashobora kujya kwiga ngo mureko rudari inyundo umuntu akiga umuziki, mwarabyize?
Yego, nibyo twarabyize nkuko uvuze iyo ecorudari. Madamu nyuma y'igihe kinini yari amaze acuranga yagiye no kwiga muri iryo shuri rya Nyundo. Nanjye rero nize muri Kigali Music School, nkomereza muri African Institute of Music i Kampala. Ku buryo uretse n'izi ndirimbo rwose z'inyarwanda nkanjye mbarirwa mu batunganya imiziki y'abantu, music production.
Uri babandi bita ngo aba producers?
Yes. Gukora icyo bita soundtracks, imiziki iherekeza amafilime, byose turabikora nk'amafilime menshi ari kugerwaho mu Rwanda, menshi usanga ari His Voice Rwanda yakoreye umuziki.
Wenda uretse wenda kuba warabikoraga cyangwa wenda n'ubu ngubu nabikora, ubwo uradusobanurira uko wabikoraga mbere bwo icyorezo COVID-19 kitaraza? Ubu ngubu icyorezo COVID-19 cyadutse ku butaka bw'u Rwanda, bigaragara ko mu gihembwe cya kabiri ubukungu bwaguye hasi 12 n'ibice 4%. Ubu abakuganaga nibo bakugana bimeze bite?
Oya, rwose byaragabanutse ku rwego ruri hejuru, ntago umuntu ashobora kujya gukina filime ngo yintertaining abantu, ngo ashimishe abantu kandi akeneye ikintu ari buze gushyira mu gifu. Ibintu rero byo gushimisha abantu hanini abantu babihinduriyemo kuba bashaka twa tuntu duke duke tuba turi kubafasha muri iki gihe turi kurwana no kuba COVID yarangira.
Birateye impungenge
cyane ku rwego rufatika, haba natwe niba wenda mu cyumweru naratunganyaga mu filime ebyiri tugakora imiziki ahantu hatandukanye kuri ziriya nshuro twavuze tukitabira ubukwe tukanagira n'ibihangano dushyira kuri kuri iyo YouTube channel yacu His Voice Rwanda urumva ko ibintu byaragabanutse ku rwego ruri hejuru ku buryo wenda uretse ko ubu tuba turi mu rugo gusa tukabona uburyo ducuranga ibyo dushyira kuri uru rubuga rwacu rwa His Voice Rwanda ariko ubundi nta kindi kintu
cyinjije icyo nicyo kibazo nari ngiye kongera gusubiraho mwagiye muvuga uburyo mwakoranaga n'utubari wenda dukomeye n'amahoteli n'amamoteli n'abantu bafite ubukwe nari ngiye kukubaza nti kugeza ubu ngubu muri covid umuhanzi yarazimye umuhanzi yaricaye bigenze bimeze bite byo
urebye umuhanzi abahanzi twigeza gusa naho tubitandukanya abahanzi
ndavuga mwebwe
twebwe nk'abacuranzi n'abaririmbyi turicaye mu rugo twarazimye turanaryama turanarambarara cyane ku rwego rufatika kubera ko ntago dushobora kwegura gitari ngo tujye gucurangira ahantu nabyo ari byo kuvuga iburayi tubona babikora umuntu akajya ku muhanda agakubita akagitari ashyize akebo imbere y'umuntu akanagama akantu inaha mu Rwanda ntago byari byagerwaho manza
hari umuco nturatera imbere
cyangwa umuco nturatera imbere sinzi niba ushobora kubikora ahubwo abantu bagahurura
ubugezi ubigerageza
ntago twabigerageje ariko dukurikije ushobora gufata gitari wajya ku muhanda abantu bagahurura leta ikazi ko bavuga ati nyabuneka gerageza abantu batagi kubera ko abantu bashobora gukorera wa muco utaragerwaho abantu bashobora kubifata nk'ikintu kidasanzwe bakaza bahuruye bavuga bati cyane ko bakumbuye n'umuziki
gasanga umuziki wababanye virusi se wari warabanye virusi
Eric reka tukubwize ukuri abantu bakunda umuziki pe
ubute n'ibimenyetso
njewe ahubwo njewe nuko wenda ari covid nibaza ko muri iki gihe ahubwo abantu covid isa nkaho abantu nyine isa nkibatesheje umutwe iki gihe niho umuziki wagakoze cyane kuko umuziki buriya uraruhura cyane uraruhura kuko covid yagize n'ibibazo byinshi mu bantu ariko abantu nk'ubu iki gihe bakeneye ahantu baruhukira bakicara bagacurangirwa akumva yakwibagiza ibintu byose bamaze igihe banyuramo
byagenda gute kandi hariho kwaguhana intera cyangwa mu cyongereza ngo social distancing
bo no kuvuga ngo mu muziki naho guhana intera byashoboka ubundi buriya umuziki akenshi usanga buri wese afite mikoro yiwe buri muntu agira gitari yiwe buriya nk'abantu bajye bitabira cyane cyane nka kuno twajyaga gucuranga muri karaoke usanga ahubwo intera turi mu bantu ba mbere bayubahiriza kugira ngo uzapfe kubona umuntu we yegeranye n'undi mu muziki ntago twebwe kuri stage ntago dupfa kwegerana kenshi buri wese bafite mikoro yiwe gitari yiwe piano yiwe ibyo biroroshye niyo wafata akustike wenda ntunafate iyi miziki ihanitse cyane ugafata gitari ugafata piano ushobora kujya hari ukabacurangira ba bantu bakeya nabo bahanye intera bakumva umuziki bakaruhuka ibyo bintu byashoboka nabyo
twibutsa abakurikira radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga ko turi kuganira n'abakoraga karaoke cyangwa se gusubiramo indirimbo z'abahanzi bo hambere turi ije ari mu kare ka Gasabo mu mujyi wa Kigali turaganira n'umugabo n'umugore bwana Dickson ndetse na madame Consore nkurikije uko madame wawe isobanura icyifuzo cye kiraganisha ku gufungura utubari
cyane rwose kubera ko burya nta n'ikintu bitwaye kubera ko amabwiriza ashobora kugenderwaho ariko abantu pe bakongera bakumva umuziki gusa ko nk'uko yabivuze ushobora no kujya ku bantu benshi bacuranze ureba amafoto yabo abacuranze n'abambere bahana intera na mbere y'uko icyorezo kiza rero baramutse bavuze bati nyaboneka abantu mujye mu tubari mujyemo kuva saa cyenda saa tatu mube mwatashye umuziki ukaba abantu bari kuri kondisiyo zo kwirinda gusa ko icyorezo burya natwe abantu dufata iya mbere kugira ngo kibe cyarangira ariko noneho umucuranzi ntabwirirwe ntaburare kandi z'umuziki hano tugira ibikoresho byinshi by'umuziki kugira ngo ubone nk'aya mezi rwose biryamye nta muntu bitekerezaho kandi hari uburyo bushoboka kuba abantu bakwirinda ariko wa muziki ukaba twataho impanga zacu zikabona icyo zirya ni ibintu byoroshye rwose bafunguye utubari natwe ubwacu mu ma microphone buryo ni natwe twatanga amatangazo ko tuti nyamuneka muhana intera tubacurangire mu ryoherwe ni murangiza tujye mu rugo
yego ubundi unkurikije uko mu Rwanda ibintu bijye bipanze y'abantu bahuriye ku kintu runaka usanga bafite uburyo bahura ibimina amashyira hamwe nk'abantu mucuranga karaoke mwe muraziranye cyangwa mufite ikibahuza
turakigira turaziranye turaziranye yego ntibirajya ku rwego ku buryo ndatushobora kuvuga ngo hari ahantu abacuranzi banditse wenda muri leta ariko twagiye tubigerageza aho tugiye ugasanga ntago bari guhita babyumva neza kubera ko biragoye burya kujya kureba Dr. Runaka ukamubwira ku kijyanye no gucuranga gitari watarigeza binyuramo ntago yumva ari ibintu bihambaye cyane hara twagiye tubigerageza ariko tukabona ntago bari kubyumva rero mu rugendo twari tukirimo kugira ngo bebe byakumvikana birangira n'iki cyorezo kidukomye mu nkokora ariko turacyakomeje kugira ngo umucuranzi nawe azabone ijambo
impamvu nari mbajije icyo kibazo nagiraga ngo menye niba muri uko kwihuza hamwe mushobora gutanga ikifuzo byitwa ko muri ijwi rimwe wenda nk'urwego rw'igihugu rw'iterambere nk'uko ruvuga ruti habeho guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu bakaba babumva kubera ko ndibwira ko ni nabo babashinzwe havutse n'ikibazo mubaye mushyamiranye na ba nyiri indirimbo ba mbere nibo ba mbere baza gukemura icyo kibazo
nk'uko nari mbikubwiye ibyo bintu urugendo rwo kugira ngo bibeho abacuranzi kubera ko tubona amafederasiyo atandukanye ay'abahanzi ay'abaririmba gakondo ariko abacuranzi nyirizina urwo rugendo twari tukirurimo noneho covid iraza irabyitambika ariko byanga bikunze nizeye neza ko noneho bazatwumva neza kubera ko natwe dushobora gutanga umusanzu ku gihugu
hagati ya nyuma uraganira mute mwebwe mwari mutunzwe nicyo kiba mwebwe mwari mutunzwe no kuba mwakora ikaraoke muraganira mute
turaganira ariko ahanini twese duhuzwa namarira tuba turimo muri iki gihe nta nuduhoza ari naho nanasaba kugira ngo wenda niba hari n'umuyobozi utwumva kugira ngo abe yareba ku bacuranzi niyo baza bakatuganiriza bakagira icyizere baduha byadushimisha ariko abacuranzi turaganira turakomunika ku rwego ruri hejuru cyane ariko biri hagati yacu kugira ngo tuzamure umutwe biragoye dushonje
mwambiye ko mufite impanga mwabyaye kandi mwisanga mucuranga ntabwo mujya mubona ko nabo muzisanga nabo baragiye muri karaoke
barabikunda cyane ahubwo so kwisanga amahubwo babyisanzemo kuko usanga nk'iyo dushyize piano hano muri salo usanga umwana yiri ayicuranga atazi no kuririmba ukumva ari kuriri atazi kuvuga ntibari bamenya kuvuga ugasanga ari gusa nk'aririmba utuntu tutumvikana ariko ukumva ko umwana ari kuririmba
babaye bene Samusire bavuka ni sasa karagaciyemo ndeka twongere tubasabe ku bakurikira radio Ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri weekend mubashyire no muri weekend mwongere mushyireho akandi karirimbo muri karaoke mugiye kudukirira akahe
bo hari indirimbo abantu bakunda kudusaba cyane indirimbo yitwa Ishyano abantu barayikunda cyane Ishyano ni ya orchestre yitwa Abamararungu
yego
orchestre Abamararungu aho tugiye rero no kuvuga ngo abantu baratubwira ati nimutaririmba iyo ndirimbo
turataha
mudusezeranye niba muri muze kuyiririmba cyangwa se twigendera cyangwa tutinyaboneka yego wenda gapfundikiye katera amatsoko reka twere kuyiririmba bwa mbere ariko turayiririmba
muyiririmbye bwa mbere bitanga iki
nyine
urishaka ashobora guhita agenda
cyangwa se niyo atagenda
ariko ya mashyushyo kumva n'indi miziki wenda agahita avuga ati ico nashaka ndakibonye ariko iyo umuntu ategeje akavuga ati yandirimbo ndayibona umuntu rwose yicara afite umutima utuje
okay
reka tukabashyirireho
Shanore umugore yambere icyago kuburyo ntatekerezaga dore shanore umugore yambere icyago kuburyo ntatekerezaga Shobora kuyihanganira amakosa yawe ngingenda numva mugenzi wanje sinshobora kuyihanganira nzagutumaho namakancha kanhani mbabazi ntanga bugiyi wanyi yawe nzabyiga nzagutumaho
cyane gushimisha abadukurikiye kuri radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga nibutsa ko ni Eric bagira ubusa mu kiri kumwe kuri mikoro nkababaza ku ndirimbo nk'izi ngizi iyo nganira n'abantu abanyamakuru buriya bagira benshi bumva benshi nabo bababwira nta muntu wigeze ucuranga indirimbo nk'iyi ngo wumve arajara kongore uti ubu buzima mbubayemo nkuko wayicuranze
bibaho byanabayeho inshuro nyinshi iyi ndirimbo gusa ariko iza kurangira umugore n'umugabo bavuga bati nyamara ibi twabishakira umuti tutarenze kwiharubanda ngo baduseke abagabo benshi bagiye baza bakadupfumbatiza twa envelope mugaka avuga ati ngewe ibi bintu byambaye
ya amafaranga bya tip kubera ko yanyuzwe
akavuga ati rwose twagiranye ibibazo na madamu twebwe abantu hari n'igihe badufata nk'abantu bakuru cyane kubera ibyo turirimba umuntu akaza akakuganiriza ibintu by'abantu bakora kubera ko tuba twaraciye mu bintu bitandukanye n'abantu bakuru rero tukabyumva ari sawa umuntu akatubwira ati ibintu ni ibintu byambayeho twagiye tubona amatipu menshi kindi hari indirimbo yitwagira imbabazi madame arayize hari igihe tujya tuyicuranga ahantu
gira imbabazi gira impuhwe nyinshi
abantu bakarira umuntu akavuga ati ngewe ntabwo nigeze mbona mama ngewe byageze umuntu akarira undi akaza akavuga akarira twavuga tuti nyamuneka uhora ati njewe nakuranye na mama wenyine mubanikirumbo urumva ati ubuse mbigenze nte urumva abantu bakagaragaza amaranga mutima yabo ni ibintu bitubaho cyane rero mu muziki
muvuze kukuvuga ngo babarika mu gacuranga mutubari ariko burya utubari bavuze utubari haba harimo n'inzoga ntabwo mwumva ko kwa guhana intera bishobora gupfa ahubwo aho kugira ngo bikire kubera ko iyo umuntu n'ubundi impamvu ubutegetsi bwashyize hirya gahunda nuko bavuga bati abantu banyoye inzoga na ya social distancing guhana intera bashobora kubyibagirwa izo mpungenge mwe nazo mufite
mutubari haba harimo abantu bashinzwe umutekano urabizi ko kenshi
se twose ariko
twinshi ariko urabona ko nubundi utubari twinshi twe ducurangamo nitwatubari nubundi twiyubashye ntago ari tuno tubari nubundi dusanzwe no kuvuga ngo utubari twinshi tugiramo muziki tuba dufite abantu bashinzwe umutekano nubundi ntago iyo umuntu yitwaye nabi urabizi ko mu tubari bamusohora hanze niba iyo ntera rero batayubahirije wa muntu ushinzwe umutekano wabahari bagomba kurinda umutekano akaba yabakangura ati ibyo muri gukora ntago ari ibyo urabizi ko utubari dukomeye n'ubundi abashinzwe umutekano bari bariho
bo ikindi rero na kunganira madamu iyi miziki dukora abantu baza kutureba nakuvuga ngo haba wenda umuryango umugabo agakenera gusohokana n'umugore we n'abana
nari kubaza ibyo byiciro
atereka amajyane mu muziki
nari kubaza ibyo byiciro urubyiruko
icyo gihe rero biragoye kubona umugabo wasohokanye n'umugore we n'abana barajya guhaguruka ngo bari kubyina ngo bari kwegerana n'iki ahanini ahantu ducuranga haza abantu biyubashye bakaza bakicara tukabacurangira nkuko bavuze ko utubari twose tutari kimwe ni nako utubari twose tutabamo muziki utubari tubamo muziki tuzamo abantu bashoboye kwicara bagatumiza icyo kurya cyangwa icyo kunywa barangiza bakaza gutaha bikaza rero inyuma hakaza kubaho icyo bita boate amasaha yakuze ariho hasigara urubyiruko abantu babyina bagira
gutya namwe ubwo mwatashye
twe tuba twatashye ibyo nta nubwo tujya twe tubyitabira ngo muri boate rero ni ukuvuga ngo baramutse barekuye umuziki bitandukanye na boate ngo abantu begeranye bari kubyina amazuke oya umuntu yaza kumva umuziki umunyuza amatwi yarangiza akitahira noneho hakunganirwa na baba manager butwo tubari n'amahoteli bikunganirwa na baba basore babari banini bito aba bouncer bakagenda bavuga ati nyaboneka mukomeze mwirinde gusa ko natwe kwirinda tuzi ko biruta kwivuza
nari ngiye kukubaza nanone ngo indirimbo zanyu ari urubyiruko ari abantu bakuze abazikunze nabaye nibyiciro byombi
bimeze abantu bakuze niyo mpamvu nkubwira nti biragoye burya nubwo bavuga bati iyo abantu bari kumwe ngo bagenda begerana umuntu aza kumva indirimbo yakundaga umusaza akaza afite imyaka 60 biragoye kumubona rero yagiye gufatana n'undi muntu ntwange izi ndirimbo zikundwa n'abantu bakuru kuko nibo tuba tuzibutsa
uretse wenda kuvuga ngo mugiye gucurangira abantu mwinjize amafaranga wenda n'ibindi ikintu wumva cyagushimishije cyakubabaje muri aka kazi n'iki
cyanshimishije n'icyambabaje njyewe aka kazi icyanshimishije cyane nuko kantunze kamwe amafaranga
nari nakivuze n'ubu
ni kamwe amafaranga ikintu cyambabaje nuko ubu ngubu ntari kugakora kandi nakagombye kugakora
nk'umuririmbyi
nk'ikintu cyanshimishije cyangwa nk'icyambabaje muri aka kazi ibyanshimishije nibyo byinshi kubera ko aka kazi nakaboneyemo ibyo nari nkeneye
uhereye ku mugore
oya ni ukuvuga ngo wenda hari imbogamizi umuntu agira nk'iyo turi gucuranga abantu bakishima bakavuga ati mbega umudamu ucuranga gitari urumva nk'umugabo akaba yakwibaza kuza kuvuga izina urumva ariko wenda ntago aba yashishoje ngo arebe ngo wenda uyu ni madamu kanaka wenda
ntabwo hari abatabazi ko uri umugabo n'umugore
abenshi barabizi ariko nk'utahageze muri perezantasiyo cyangwa ugeze uwo hageze bwa mbere hari ukuntu noneho umuntu akaza yishimye akavuga ati mbega umudamu ucuranga ati ariko wampaye nimero nkazakuvugisha ese disi uzamvugisha iki urumva rero
nawe akamwihorera
we ahita atanga nimero yanjye iyo ari akazi umuntu arakaduha
ariko yari wa muntu uvuga ati none se makuru ubuse koko ibintu mwije nawe nyine yabonye ninge nitabye muhera ukubwo
byari kuzaba nka ya ndirimbo ngo muri hotel Kiyovu atureka mujyane ninge bamubazaniye nabwo ufite ugirizo nkunge ngiye ubonye bimeze gutyo
mbo oya kubera ko umuziki twe tuwukora nk'umwuga ntago tuba twagiye gushaka abantu turahurirayo ahubwo tuba twagiye gushaka igikomeza kitwubaka ariyo yanyu ngo tuba tugiye gukora mu muziki yego
tugana ku musozo w'ikiganiro nkahera kuri bwana Dickson nkakubaza nti iki cyorezo kikomeje gutya byagenda bite
hatagize igikorwa ku bacuranzi twasaza tukarambarara neza kubera ko nta kindi kintu dufite dukora rero tutabonye ubufasha buturutse ku baturebera ari leta nyine niyo navuga kubera ko niyi tureberera tutabonye ubushobozi buyivaho cyangwa se imiziki yabo idakomeje bakavuga bati nibura mwa bacuranzi mwe mureke tubafashe wenda mubone igishoro mujye mu bindi ibyo bitabaye rero imiziki ntiyongere urumva ko twaba turi mu kaga
wowe ukabibona gute
nge nuko mbibona iki cyorezo gikomeje imiziki nifungurwe n'ubundi imiziki yasubira inyuma cyane kuko ahantu twari tugeze hari ahantu hashimishije cyane kuko burya niba wakoraga ikintu ukabona abantu baza kucyumva kandi bakacyishimira ukabona nk'umuntu ufite akabari ke akavuga ati reka nzane mu muziki kugira ngo mbone abakiriya nshimisha abakiriya kandi kuko kukabona ko hari ababyishimira no kuvuga ngo hari ikintu cyabura cyane cyane nk'umuziki ukaba wasubira inyuma
nuko
babandi rero bazega bawukurikiye icyo gihe ntago bazaboneka ubwo rero nacyo ni igihombo
nkababaza rero nanone ndi muri karaoke musubiramo indirimbo z'abandi ariko se hari gahunda mwihaye yo kuvuga ngo muzakomeza gusubiramo indirimbo z'abandi cyangwa se namwe muzahangizanye
mbo turabaririmbye turi n'abacuranzi ariko nanone turi n'abahanzi twandika indirimbo turanazifite kandi nziza rwose nziza zicurangitse z'umwimerere pe zirahari cyane dufite gahunda yo kuzazigeza ku banyarwanda ndetse n'abatuye isi muri rusange
nkabwira rero abari bakurikiye radio ijwi rya Amerika ko ikiganiro muri sanga cyo kuri uyu wa gatandatu tugisoreje ahangaha nshimira bwana Rickson ndetse na madamu Konsore batwakiriye hano ijari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali aho badusobanuriraga uko batangiye gahunda yo gusubiramo indirimbo z'abahanzi ba kera ibikorwa bitegura kuzageraho uko abayeho muri corona nuko babona ubuzima bwagombye kugenda ndabashimiye ku kiganiro mwemerera radio ijwi rya Amerika dushimiye n'abari bakurikiye ikiganiro muri sanga
nawe turagushimiye Eric turabashimiye cyane ariko bakeneye gukomeza kudukurikirana bajya kuri YouTube bakareba His Voice Rwanda ubundi bakadukurikirana umunsi ku munsi kandi baba batwubatse cyane
okay
murakoze cyane ndabashimiye
America yo yabaye isubizo cyacu muguke igihugu cy'ubu yabaye isubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio
Afrika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Rwanda